Es que Jack, better you know.
G-G-G-G-Clef Records.
Mbona wangaika kumusubuyu Yesu, acha kubabaika umuende Yesu, acha kusafisha uyu mokozi Yesu, acha kubadilisha uishi nae Yesu, mashaka yatakwisha ukiwa nae Yesu, atakufurahisha ni wa uzima Yesu, atakukaribisha ni wa upendo Yesu, atakuhangaika uje kwake Yesu. Better you know,
Jesus Christ is calling you.
Sasa, ewe acha kupita, akuokoe sasa, ebu toka kwa matata, umpokee sasa. Sauli kaitika, Yesu kamsafisha, yeye kabadilika, nawe badilika sasa. Isa imefika, mwanzo mpya ni sasa, atakusafisha, atakufurahisha. Yesu anakuita uje kwake sasa. Better you know,
Jesus Christ is calling you.
Better you know,
Jesus Christ is calling you.
Nimempa Yesu na kuishi kwangu, atawale Yesu. Sasa amua ndugu, umfuate Yesu, na ukitubu utampata Yesu. Maana sasa uzima ni Yesu, wewe okoka sasa, uje kwake Yesu, atakuokoa. Ni mokozi Yesu, okoka sasa, uje kwake Yesu. Better you know,
Jesus Christ is calling you.
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 Better you know.